Fik i bud, fik i kar, fik i bud, en ingasa ngokwayo. Ansa jol, ansa gul, abantwana bengasa ngokwabo. California, ndiyayikhola, vanje ngoko soloki ngemali. Please go line, push it cash, ngoba ikhona into ebonakalayo. Ngoba ikhona into ebonakalayo, ngoba ikhona into ebonakalayo. Bengubawo liphumile ilanga, bendihamba ndicanda amathafa. Abhatala nalawo amalanga, ngoku impumelelo isendleleni. Bendihamba ndibuye kuseni, ngoku imali ndibala ngelanga. Fik i bud, fik i kar, fik i bud, enencasa ngokwayo. Ansa jol, ansa gul, abantwana bencasa ngokwabo. California, ndiyayikhola, vanje ngoko soloki ngemali. Please go line, push it cash, ngoba ikhona into ebonakalayo. Ngoba ikhona into ebonakalayo, ngoba ikhona into ebonakalayo. Funa yonke into ebeningenayo, nanzonqoba analo novalo. Ndizolenza ixesha, ngoba kaloku ndiyasebenza. Ndanqonkqoza bavula amacango, bakwapola ndagcwala nendawo. Andifumani ithuba, andimoshi ndiyangena. Ndela ndiqhuma ndiphusha le way, bayandifundela. Flesh uliqhawe, bahlukile akafani nabanye. Melilale ndaziwa nangubani, thethe nyana ndikhephi mnasani. Wamamandla waphela ndincami, hayi andincami. Fik i bud, fik i kar, fik i bud, enencasa ngokwayo. Ansa jol, ansa gul, abantwana bencasa ngokwabo. California, ndiyayikhola, vanje ngoko soloki ngemali. Please go line, push it cash, ngoba ikhona into ebonakalayo. Ngoba ikhona into ebonakalayo, ngoba ikhona into ebonakalayo. Bengubawo liphumile ilanga, bendihamba ndicanda amathafa. Abhatala nalawo amalanga, ngoku impumelelo isendleleni. Bendihamba ndibuye kuseni, ngoku imali ndibala ngelanga.